cha jungle na kaya. Hey, siri anifukuta vibaya. Mitapa tapa melowa ile mbaya. Haya, nyaka nyaka moyo umedesire. Nikikupa moyo basi usinilize. Hey, na kama ukinipa kweli usinigize. Kwenye mwanga na giza, yeah. Sinipimie penzi ukinipa visa.
Mwenza kona kuelewa.
Oh, oh yeah, yeah.
Na kuelewa.
Oh yeah, 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 yeah.
Mwenza kona kuelewa.
Hey, oh yeah, oh.
Na kuelewa.
Oh yeah, yeah, utavuna raha darling. Darling, darling.
Oh na 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 na.
Hey baby, baby.
Oh na 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 na.
Yeah. Izombo ni kama umenita. Kidari ulivyo chanika. Hisia umezifunika.
Umeninogea.
Oh, nikikupa moyo basi usindize. Hey, na kama ukinipa kweli usinigize. Kwenye mwanga na giza, yeah. Sinipimie penzi ukinipa visa.
Mwenza kona kuelewa.
Oh, oh yeah, yeah.
Na kuelewa.
Oh yeah, 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 yeah.
Mwenza kona kuelewa.
Hey, oh yeah, oh, oh.
Na kuelewa.
Oh yeah, yeah, yeah.
Ay, yeah, yeah, yeah. Na kuelewa. Na kuelewa. Wenza kona kuelewa.